chitango kukaruvira munange simanyi chichenyosulo moyo nengeri jendero kusanga sange nyo nirwengusanga mama mpulire ekizibu kyembudde nsalawo mukwano nevemu nkugambe kondabobo nokikkiriza nkusaba tukole omukwano gwenkogoto ne mukama tuwera kube muwangazi tekubanga ne waddeyo nnyo nanyazi yatula kyoliko omukwano nfa omwoyo mbuuzaako kuba mmanye nnyo obuntiddemu okusinga londekanga maama njidde sinze kane ku lulo oba ofiirwa bameka bampenyanga nange sinyega omukwano nanyazi mazima wammala mubaba sikulimba laba wenninga ngaliko omutama ono mwana lidde enzobongo nendooza basajja kubonyabonya temunno gofunye fuleeti nnumirwa abantu kale ekiri bakyata okukyusa omwoyo ekiri kundesa mu mazzi okwana omulala leka kunsuubira mu nnyo kutaatagana nze simala geeto neera ntiira ddala ndi mukwasi wa mpola ne waffe bammanyi obuuzangako ku geeto ali kugamba oba olabanga luyombe bwayise siri mutambuze naye eranjulira kale ekiri bakyata ennanyazi ekiri kundesa mu mazzi okwana omulala kale ekiri bakyata ennanyazi oliva nontamu obubi nnyo siraba omukwano nanyazi mazima wammalamu baba sikulimba laba bwe nninga ngaliko mutama ono mwana lidde enzobongo nendooza kanga omuntu kuwambuliddeko kabiki nanyazi abazadde banfubako nnyo kuntereza mbuli lwendowooza ku ebyontuuka esingo neŋŋenda mbatunulako omutima ne kunteeka nendyako nabo nga tutunuuligana juzi ne maama yagenda nambuuza kikyekyannemya amako gafundira omuntu kyenava mutegeeza ekituufu n'amanya ngaabwe saagala kulwanga ekibuguutanira nga njagala nfuna omukazi anajyamu gwe sireka ewaka tekutangatanga kyebudde nnonda gwe maama olwaleero tugezeeko ndaba oba onookuumanga nkulumbutanyisa ebiseera n'ebimana kutuusa bwe ŋŋambye konzaapaana omukwano nanyazi mazima wammalamu baba sikulimba laba bwe nninga ngaliko mutama ono mwana lidde enzobongo nendooza kisanye nnyo okulowoozesa olw'obutangu wa mukwano okusiba mpeta bye bameka be tulabye nga bazinanula kale ebinaaswaze nkyafuleeti byaki bwe gumako gye nkulaza eriyo emirembe olibisangayo mu maaso nanyazi wadde mmanyi abakuzaala bo bakisemba naye osana olanye gwe naawe okirowooza ti obusimbi bwe tuyina bwe buyonooneka tuba twewaddeyo feka okudaagananga embaga ojja kuleka nga tubala ngalo omwana w'abendi ojjoko oli enfuufu nkwe wenna nnyinza ndi okukusiibya enjala zendabanga n'enkiseera nkiti okuswala womukwano nanyazi mazima wammalamu baba sikulimba laba bwe nninga ngaliko omutama ono mwana lidde enzobongo nendowooza simanyi munnange obanjogedde kikyamunnya bonsabonziremu naye wowendi wabi mazima wanninyambye okubaako wensulira naye ate kambuuze ebbanga ly'omaze nange kimuli ky'owulira Dulina line nyaba sajja na nyanzi Asimanye jenda ganti nange ndi kisanga Eranga jebuza nyumutima wange Jemere ne moti okulia kubandoza Na yerero sijima nyubankesa Kumukwano kunsimbio kila kakavengo Choka kubanyo kubiaba zato bategeza Bonova munango tuse na nyanzi Yolio mwana ye watera ntwala Mutoboze rye kuwa watere rye simbo Nevizibu vye tulino vivategeza Yemba goche watere chisera maso Tugire mkuwele kare kongu sibule Na yonde se uvite rwa okuda Tujitene chivuye waliovo tuarimba We wabera kunyame nsava Oliokola vikenga vo umulenzi Na wakuruba kuliseo Kubuza jova totio bagamba timbose batamukura nyama Oh mukwano na nyambi mazima wa maramu baba sikulimba Laba wendi ngangali kumutama Ono mwana lisenzo bongo nidoza
www.mp3ugandanmusic.com